Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
We need dominion because the land has people. We need dominion because nchi ina watu. So bila power hatuwezi kutoboa. That's why power was necessary. Ili kwamba sasa with that power of God yoyote aliyekalia mahali ambapo ndio pa destiny yangu. Sikia. Mwingine anasema hivi, kama ni kicha kwangu nitakuta hakuna watu. Hey. Fact ya kwamba kuna watu ndio cha kwako. Yaani ishara ya kwamba ni cha kwako, utawakuta watu. Sikiliza. Enendeni katika kijiji kinachowakabili. Mtakuta mwanapunda amefungwa, mfungueni. Kama mtu akiwauliza neno, waambie Bwana anaaja naye. Walipofika kwenye kijiji, wakamkuta punda. Mtu akaja kuwauliza, kwa nini unamfungua mwanapunda? Kwa taarifa yako, aliyeuliza ndio mwenye punda. Wakaambiwa hivi, Bwana anaaja naye. Ni kama Yesu anasema hivi, nataka kutumia punda alafu umemfunga punda. Mimi nikiendelea zaidi hapa nitawavuruga. Simama juu kwa miguu yako. Sema Baba kwa jina la Yesu.
Baba kwa jina la Yesu.
Asante kwa neno lako.
Asante kwa neno lako.
Umenipa neno lako leo.
Umenipa neno lako leo.
Lenye kila detail.
Lenye kila detail.
Inayohusu uchumi wangu.
Linalohusu uchumi wangu.
Kwanza umeniambia. There is power in me. Please jitahidi maombi haya ushiriki hata kwa dakika 15 ili ujue tunaombaje. Sema kwanza umeniambia. Iko nguvu ya Mungu ndani yangu. Ambayo kwa hiyo ina represent Mungu. Anayekaa ndani yangu. Mungu mwenye nguvu zote.
Aliona kuna haja ya mimi kuwa na nguvu zake.
Kwa sababu umiliki.
Unahitaji nguvu.
Sasa vitu ninavyotakiwa kuvimiliki.
Kuna watu wanamiliki.
Kwa sababu hiyo, Bwana.
Kwa jina la Yesu Kristo.
Kila kilicho cha kwangu. Wakati mwingine ukisema kila kilicho cha kwangu, inawezekana vingine sio vya kwako. Tuseme hivi, kila kinachohitajika
ili ndoto hii kuwa halisi.
Kila anahitajika.
Ili ndoto hii kuwa halisi.
Kwa nguvu za Mungu ndani yangu.
Ninamuita sahi.
Kwa jina la Yesu. Baba umenionyesha kwa neno lako. Kwamba yote yanawezekana. Kwenye neno lako. Watu walipewa viti. Ambavyo havikuwa vya kwao. Watu walipewa ardhi.
Ambayo haikuwa ya kwao.
Watu walipewa watu.
Ambao hawakuwa wa kwao.
Tena ukamwambia mtumishi wako Daudi. Niombe nitakupa mataifa.
Kuwa urithi wako.
Na milki za watu.
Kuwa urithi wako.
Kuwa milki yako.
Baba umesema tuombe.
Utatupa milki za watu.
Kwa jina la Yesu.
Baba naomba watu.
Watu kama wateja.
Kwa jina la Yesu.
Naomba watu kama wateja.
Naomba watu kama wateja.
Watu kama wenye fedha.
Watu kama investor.
Watu kama mitaji.
Kwa jina la Yesu.
Watu kama connectors.
Kwa jina la Yesu.
Neno lako linatuambia.
Baada ya Yesu kuomba.
Ndio akawapata wanafunzi wake.
Kumi na wawili.
Maombi yoyote aliyoyaomba.
Roho Mtakatifu unayajua.
Kwa namna ile ile ilivyokuwa kwa Yesu.
Akawapata watu.
Ambao walikuwa loyal kwake.
Kwa miaka yote mitatu.
Kwa wakati wote aliyokuwa anafanya kazi.
Saa hii
ninaomba e Bwana kwa maombi haya niletee kila neno itatu kwenye hii biashara, niletee kila neno itatu atakayepeleka hii biashara hatua nyingine, atakayepeleka CV yangu mahali pa heshima kwa jina la Yesu. Kila anayehitajika, kila anayehitajika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninamuita saa hii kwa nguvu za Mungu. Nguvu zako zinaweza kuwavuta watu, kuwaleta watu, kuwapeleka watu mahali wanapohitajika. Yeyote anayehitajika niliyeungwa naye kwa ajili ya mambo ya kibiashara, niliyeungwa naye kwa ajili ya uchumi wangu kwa jina la Yesu, aliye na suluhisho la uchumi huu, aliye na suluhisho la kiwango changu cha fedha kuongezeka, aliye na fedha yangu kokote aliko, ninamuita kwa jina la Yesu. Wapaswao kununua,
someone somewhere is having your money.
Yes.
Is having your money.
Yes.
I told you, we win souls. Yes. We call them people. Yes. Hela zitokee hewani. Yes. Hata kama ni zinatokea kwa kwenye benki au kwenye kampuni, ili zije kwako, there must be someone who will sign.
Yes.
I told these people, I told my people, watu wanaosimamia Osborne exhibition, nikamwambia people don't have to, you don't have to present the best proposal. People don't read it. I tell you the truth. People don't sit down and read. Watu wanaofanya maamuzi huwa wanasomewa. Wanaosema ni wengine, unaenda kujieleza kwake ni mwingine. Anayefanya maamuzi ni mwingine. People just have to like you.
Yes.
Ah, but we have like you.
Amen.
Imesha. Imesha.
Yes.
Hivi nyinyi mmewaza, what would have happened Esther singeomba? Naomba mnijibu. What would have happened Esther singeomba? Have you seen before any salvation? Maombi yalitangulia.
Yes.
Maana yake nini? Before any major breakthrough, maombi yanatakiwa kutangulia.
Yes.
Achana na uvivu. Acha kujitafutiza excuse. Omba mshirika.
Amen.
Omba mtu wangu.
Amen.
Omba ndugu yangu.
Amen.
Unachokitaka kinawezekana.
Amen.
Kazi ya maombi ni kuipeleka nguvu ya Mungu.
Yes.
Sema kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Leo hii ninaomba e Bwana.
Leo hii ninaomba e Bwana.
Kila mtu aliye na cha kwangu.
Kila mtu aliye na cha kwangu.
Kila mtu aliye na kinachohitajika.
Kila mtu na aliye kinachohitajika.
Ili mradi huu uende hatua nyingine.
Ili mradi huu uende hatua
nyingine. Ili fedha hii ipatikane.
Ili fedha hii ipatikane.
Ili cheti hiki kilete maana. Ili CV yangu ilete maana.
CV yangu ilete maana.
Kila anayehitajika.
Kila anayehitajika.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Ninamuita saa hii kwenye maombi. Ninamuita kwa jina lake.
Ninamuita kwa jina lake.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Neno lako linasema,
wewe
unawajua watu kwa majina yao. Unazijua nywele za kichwani kwa namba zake.
Kwa jina la Yesu.
Na mimi ninaomba saa hii Bwana. Kila mtu kwa jina lake. Anayehitajika.
Anayehitajika.
Yesu ulipotaka punda.
Yes, ulipotaka
ulisema
punda.
Yupo kwenye mtaa wa jirani.
Yupo kwenye kijiji cha jirani.
Wanafunzi wako hawakuwa wanajua.
Lakini wewe ulijua.
Ukitaka kutumia punda.
Kutumia punda
kwenye kijiji ulichokuepo.
Huyo
punda akuepo.
Ukawaambia
nendeni paka kwenye kijiji kinachowakabili. Mtakuta mwana punda amefungwa mfungueni. Mtu akiwauliza neno, waambie Bwana ana haja naye. Baba nina haja na fedha. Kuna watu na haja nao. Kuna aina ya fedha na haja nayo. Kuna aina ya wateja na haja nao. Saie
Bwana.
Kijiji chochote walichopo. Ndio wote waliopo. Baba natuma malaika wako.
Natuma malaika wako.
Natuma malaika wako. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu.
Kama mwenye punda. Aliachia punda wake.
Ili wewe
uweze kumtumia kwa kazi ya injili. Nami e Bwana kwa jina la Yesu. Kila aliye na punda
natakiwa
kumpanda. Kila aliye na fedha
ninayotakiwa
kuitumia.
Kila aliye
na
ardhi nayotakiwa kuitumia, kila aliye na eneo nayotakiwa kuitumia. Natuma malaika zako ambao ni roho watumikao, waliotumwa kuwahudumia hao watakao urithi wokovu. Baba, ninao wahudumu. Neno lako limeniambia malaika wako ni roho watumikao, waliotumwa kuwahudumia hao watakao urithi wokovu. Ndio sisi, ee Bwana. Saa hii, ee Baba, natuma malaika wako, natuma malaika wako kila mtaa wa mji huu, kila mtaa wa nchi hii, kwa jina la Yesu, 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 kwa malaika wako. Cornelio, asiyemjua Petro, ulimtambulisha Petro, ulimtambulisha Petro kwa Cornelio, kwa malaika wako. Tambulisha biashara yangu kwa malaika wako, kwa malaika wako. Tambulisha CV yangu, tambulisha heshima yangu, tambulisha wito wangu, tambulisha kazi yangu, tambulisha heshima yangu kwa jina la Yesu. Brand me, O Lord, brand me by your angels, brand me by your angels, mention my name, Lord,
mention my name, Lord,
mention my name, Lord,
mention my name, Lord, kwenye mitaya,
mention my name,
mention my name.
Kuna maeneo siwezi kuingia, lakini malaika wako hawazuiliki, malaika wako hawazuiliki. Waliingia wakati Petro amefungwa, wanaweza wakaingia kwenye kila mlango uliofungwa kwa upako wa Roho Mtakatifu, kwa upako wa Roho Mtakatifu. Mimi ninaamini Bwana, mimi ninaamini ye Bwana, ninaamini ye Bwana, ninaamini Baba, ninaamini Baba. Wewe ulivyomwambia Abraham atakuwa na uzao kama mchanga, haikutokea automatic, bado uliwatuma malaika wakamletea ujumbe. Kumbe ye Bwana, wewe ukisema bado kuna haja ya malaika kwenda kutenda ulichokisema. Baba, leo umetuambia we shall have financial dominion. Kwa sababu hiyo, ewe Bwana, kila malaika anayehusika na mambo ya kifedha kwenye ufalme wa mbinguni, leo hii kwa jina la Yesu ninamtuma huyo malaika, ninamwachilia huyo malaika kwa neno lako, ewe Bwana, akaisake, akaisake kazi yangu, akaisake fedha yangu, kila kiti kilichokaliwa ambacho natakiwa kukaa kwa jina la Yesu, anayekaa katolewe, jina langu likawekwe hapo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. I shall be number one supplier, supplier of this product, kwa jina la Yesu. I shall be number one, number one supplier of this product, in the name of Jesus. Money will be easy for me, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sema today, hold your money, hold your money, hold your money. Sema today,
today
I introduce to you, I introduce to you angels of God, the currents of this land, the currents of this country, in the name of Jesus. Angels of God, angels of God, I introduce to you the currents of this kind. Kama Yesu alivyosema, sura na chapa hii ya nani, akasema mpeni Kaisari iliyo yake Kaisari, na mpeni Mungu kilicho chake Mungu. Kwa maneno hayo, kwenye fedha ile ile moja kulikuwa na ya Mungu, kwenye fedha hiyo hiyo kulikuwa na aina ya fedha, ni mali ya Kaisari.
I want to teach you before we go on. Yesu akainua coin akasema, chapa hii ni ya nani? Akasema ni ya Kaisari. Listen, akasema mpeni Kaisari kilicho chake Kaisari, na mpeni Mungu kilicho chake Mungu. He was speaking of one money.
Yes.
Manake kwenye noti hizi 10,000 kuna ambazo zitakuja zinaenda kwa Kaisari.
Yes.
Ni kodi. Kuna ambazo ni za kwako.
Yes.
Kuna ambazo ni za Mungu.
Yes.
Kwenye noti hii hii moja.
Yes.
Kuna noti zina jina la Mungu.
Yes.
Kwa zinatolewa, Mungu amementi ziwe za kwake.
Yes.
Mungu ametaka ziwe za kwake.
Yes.
Kwenye noti hii kuna kodi. Haijaandikwa hapa juu kodi, lakini yes, kuna kiwango cha fedha umekiset. Hii ni kwa ajili ya kodi ya nchi.
Yes.
Na hapa hapa kuna fedha ya chakula.
Yes.
Unapomwachia mtoto wako au mdada wa kazi, unamwambia hii ni ya chakula, lakini hamna noti ya 10,000 iliyoandikwa chakula. Isambaleleni.
Amen.
Na waomba mjifunze hii. Haya nimejifunza mimi nikiwa mtoto, naye amenisaidia. Kama hapa hakuna fedha ya chakula, kuna fedha unampa mtoto wako anapeleka shule, au tulipewa na wazazi wetu tukapeleka shule, tukaambiwa hii ni ya ada, lakini haikuandikwa hapa juu ada, haikuandikwa neno ada. Kwa hiyo iliitwa ada tangu kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. kwa sababu Mungu hauwezi kumfanya surprise kwamba Mungu anashangaa 10,000 hii imefika mkononi mwangu. It's not a surprise. So God knows hela iliyoandikwa beti anaijua.
Yes.
Hela iliyoandikwa jina lako anaijua.
Yes.
Akasema mpeni Kaisari kilicho chake. It was the command of Jesus.
Amen.
So Jesus want every money to go to the owner. Kaisari apewe ya kwake asinyimwe.
Yes.
Na Mungu apewe ya kwake isinyimwe.
Amen.
Lakini Tony pia apewe ya kwake asinyimwe.
Amen.
Sema Baba kwa jina la Yesu.
Baba kwa jina la Yesu.
Leo hii.
Leo hii.
Nafanya kitendo hiki cha imani.
Nafanya kitendo hiki.
Sawa sawa na wewe ulivyosema.
Sawa sawa na wewe ulivyosema.
Kaisari apewe Kaisari.
Kaisari apewe Kaisari.
Cha Kaisari apewe Kaisari.
Cha Kaisari apewe Kaisari.
Na cha Mungu apewe Mungu.
Na cha Mungu apewe Mungu.
Baba najua.
Baba najua.
Kwenye kila fedha uliyonipa.
Kwenye kila fedha uliyonipa.
Iko fedha yako.
Iko fedha.
Iko fedha yako.
Iko fedha.
Kwenye nchi iko fedha yako.
Kwenye nchi iko fedha.
Baba nataka fedha yako.
Baba nataka fedha.
Ipitie kwenye mikono yangu.
Ipitie kwenye mikono.
Lakini ewe Bwana,
lakini
wakati unaleta fedha yako yenye jina lako, leta na fedha yangu.
Leta na fedha
yangu. Leta na fedha ya kodi. Leta na fedha ya ada. Leta ya fedha ya maisha kwa jina la Yesu. Kila fedha kwa jina lake ninaita.
Ninaita.
I introduce to angels currents of this kind.
Currents of this kind.
Currents of this kind. Angels of God. Kokote iliko.
Kokote iliko.
In the name of Jesus. Currents of this kind. They shall come on my direction. Bring them on my direction. In the name of Jesus.
Bring them on my direction.
Listen to me. You see the way we do it here?
Yes.
Some man may think we are being stupid. Fine. This is the reason why we have what you don't have. Currents of this kind. See, Yesu akamwambia Petro, nenda kwenye mdomo wa, nenda ziwani. Kumbe zingine ziko hadi kwenye ziwa. Wakati Yesu anawatuma kina Petro, sisi hatuna kina Petro wa kuwatuma.
Yes.
Okay, wakati Yesu anawatuma kina Petro, sisi tuna angels.
Yes.
Kama Yesu alimtuma Petro aende ziwani, akaja Petro akaja na coin, physical one.
Yes.
Physical money. Petro didn't come with a spiritual money. He came with the physical money. So an angel of the Lord knows the corner. Knows that this is how we have financial dominion. This is how money is not hard to some of us. Because we call it by name.
Yes.
The currents of this kind. Angels of God, go and bring to me currents of this kind.
Yes.
I'm sending to you now. Imagine. Your brother here, Tony Kapola, has been doing that way back since 2021. How would this boy struggle? Take all you want from him. He can send angels. Lakini sisi tumeishia malaika ni walinzi tu. Malaika mlinzi wangu unilinde na hatari zote. Zarona za mwili. Mungu anamwambia malaika, nimemweka malaika mbele yangu atawalinda. Msimtie kisirani. Kwa wana wa Israeli walipewa an angel protecting them. I hope when we pray you learn.
Yes.
Msisitizo wangu kwenye mahubiri ni kwamba iko power ndani yetu. Kinachotufanya sisi tuna uwezo wa kuachilia malaika. Malaika wasikii sauti yetu kwa sababu sauti yetu inatoa mlio wa makelele. Kinachofanya malaika waisikie sauti yetu ni kwa sababu ya roho ya Mungu aliyeko ndani yetu. So when we pray, angels sense power.
Yes.
Angels move by the power of God.
Yes.
Labda nikukumbushe tena. Niwaambie hivi, ni muda tu hautoshi. Mzao wa Ibrahim anaitwa Ishmael. Alipoachiliwa na baba yake akafukuzwa, walipotoka nyumbani. Wale wanaokumbuka story hii wanaoijua. Aliondoka na baba yake, aliondoka na mama yake. Walipofika njiani wakakwama maji. Ajili akamweka mahali asitake kumuona akifa. Mbeleni ajili akawa analia. Mungu akamtuma malaika. Malaika akamwambia hivi, unalia nini ajili? Akasema nimekimbia nisije nikamuona huyo kijana akifa. Akamwambia usiogope ajili, maana Mungu ameisikia sauti ya kijana. An angel said, God heard the voice. Kwa sababu hiyo huyu kijana atakuwa na taifa kubwa. Atazaa masayidi 12. You understand? Alafu Biblia inasema pale pale akamwambia, tizama hapo, akamfungua macho, akakiona kisima. It was a physical well. People drank water. Mpaka leo hii Waarabu wanaishi jangwani na maji yanawafuata. One time ministry of angels.
Yes.
Ishmael ni uzao wa Ibrahim. Waarabu ni uzao wa Ibrahim wale. Ni uzao wa Ibrahim. Do you know why Egypt is involved? Hagar is from Egypt. So wakati Egypt imehusishwa juzi na Trump kwenye kusolve mzozo wa Gaza na Israel, it was a relative issues. Relative issues. So achana na mambo ya Gaza, wewe tukoma na hela yako hapa mjini. Angels are used to show people. Angels are showing people. Angels wanamtoa Petro gerezani physically. Do you want to tell angels cannot bring your customers physically? Kanisa likaomba kwa juhudi, kumbe kanisa likiomba angels are moving.
Yes.
Kanisa likiomba angels are moving.
Yes.
Sasa wana move kwenda wapi? Go in the street. Go in the street, look for me. Papers of this kind. Whoever has it, we cannot steal, we cannot rob. There are, kutakuwa na sababu. Sababu ni nini? Nauza viatu.
Yes.
Baba kwa jina la Yesu.
Baba kwa jina la Yesu.
Sawa sawa na neno lako.
Sawa sawa na neno lako.
Nasema kwenye Waebrania.
Nasema kwa
sura ya kwanza.
Sura ya kwanza.
Malaika ni roho watumikao.
Malaika ni roho
waliotumwa kututumikia.
Waliotumwa
katika jina la Yesu.
Katika jina.
I'm releasing angels now.
I'm releasing angels
by the power of the Holy Ghost.
By the power.
Ninaachia malaika wako ewe Bwana.
Ninaachia malaika wako.
Kila upande wa nchi hii.
Kila
upande wa ulimwengu huu.
Kila upande wa
katika jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Malaika wote
wanaohusika
na masuala ya finance.
Na masuala ya finance.
Katika jina la Yesu.
Katika jina.
I'm sending them now.
Sending them
angels
now.
Of the Lord.
Angels of the Lord.
Look for me.
Look for me.
People.
People.
Look for me.
Look for me.
Clients.
Clients.
Customers.
Customers.
Introduce my name.
Introduce
my name. Nitambulisha jina langu kwao.
Tambulisha
mradi wangu kwao. Tambulisha kazi yangu kwao. Baba ongea. Nisijeweza kuongea. Nitamkie yale asiyeweza kutamkiwa. Sawa sawa na neno ninalosema. Roho Mtakatifu anaweza kuyatamka tusiyeweza kuyatamka kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu. Napeleka jina la kwenye mioyo yao.
Kwenye mioyo yao.
E Bwana.
E Bwana.
Kama ilivyokuwa kwa Petro. Hakuwahi kufahamiana na Kornelio. Lakini malaika wako alihitaja jina la Petro kwa Kornelio. Baba kwa jina la Yesu. Kwa namna ile ile malaika wako ataje jina la kazi yangu. Waonyeshe mtaa. Mtaa naweka biashara yangu kwa jina la Yesu. Malaika wako anageuka vibao vya kuelekeza kwa jina la Yesu. Malaika wako wanawaleta. I refuse to be poor.
I
shall have financial dominion. Nakataa kuwa wa kawaida financially. Nakataa kuwa na fedha ya kawaida. Kwako wewe imeandikwa, you are the sufficient God. Kwa nini inaonekana sina vya kutosha? Nakataa. Neno lako linasema watu wako wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa sababu yeye Bwana, leo nimeyapata maarifa yako. Unasema kwenye neno lako wewe ndiwe mchungaji wangu. Mimi sitapungukiwa na kitu. Sasa nimejua kwa nini sitakiwi kupungukiwa. Kumbe iko namna ya wewe kunilisha.
Kumbe
iko namna ya wewe kunivisha. Ndio maana umesema tusiogope, tusihangaike, tusihangaike, tusijisumbue. Tutakula nini? Tutavaa nini? Kumbe una namna yako nyepesi ya kutusaidia kula, na kutusaidia kuvaa, ya kusaidia kukaa, ya kusaidia kuishi kwa jina la Yesu. Kama ndege wa angani hawapandi wala wavuni, lakini wewe unawalisha.
Lakini
wewe unawalisha kwa jina la Yesu.
Eh
Bwana, hakuna anayeomba nywele zake ziote, lakini wewe unaziotesha. Hakuna anayeomba watu wakue, lakini wewe unawakuza. Jehova, leo hii nimerudi kukuamini. Unaesababisha nywele za watu kukua, utasababisha uchumi wangu kukua. Kwako iko nguvu, unaweza kufanya supernaturally.
Supernaturally.
My money will not go down.
In the name of Jesus.
My money will not go down.
My
faith.
fame will not go down. My business will not go down. Katika jina la Yesu. Supernaturally, man will come to my direction. Supernaturally, good people will come to my direction. Supernaturally, anayetakiwa kunitaja, ninaonana naye, nakutana naye, nakutana na kazi zangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kama ilivyokuwa Bwana wakati wa Petro, malaika wako alimtaja kwa Kornelio. Petro alikuwa na huduma, lakini mimi Bwana nina biashara. Mimi Bwana nina kazi nafanya. Mimi Bwana nina CV ninayo kwa jina la Yesu. Malaika, malaika wako, malaika wako, malaika wako, aende Bwana, aende Bwana. Kama aliyasikia maombi ya Kornelio, akasema maombi yako yamefika mbele za Mungu kwa jina la Yesu. Na kufikishia maombi yangu Baba, tuma malaika wako, tuma malaika wako, wakaitangaze biashara yangu, wakatangaze kazi yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nakataa kazi yangu kupuuzwa, nakataa kazi yangu kuchukuliwa kawaida kwa jina la Yesu. Inapanda thamani, inapanda thamani. Malaika anayepandisha thamani kazi za watu, malaika anayepandisha thamani vitu vya watu, malaika anayepandisha thamani watu wako. Neno lako linasema kwa sababu ya malaika ukawapo upendeleo wana wa Israeli mbele ya Wamisri, kwa sababu hiyo chochote walichotaka walipewa. Leo hii kwa jina la Yesu, I gain muscles, financial muscles, I receive today financial muscles. It shall be remembered, it shall be remembered, I cannot be poor in the name of Jesus. It shall be recorded that man there is wealthy, is wealthy, is wealthy, is wealthy, is wealthy, is wealthy. Kila uliyetembea naye Bwana, kila uliyetembea naye Bwana, uliyekuwapo kwenye kampani yake hakuwa maskini. Nakataa kwa jina la Yesu, nakataa kwa jina la Yesu, nakataa uchache, nakataa uchache, nakataa uchache, nakataa uchache. Neno lako linasema uliwaambia watoto wako, saeni mkaongezeke, kaijaze nchi na kuitiisha, kwa sababu yeye Bwana wakatawale, wakatawale. Dominion is your God.
Dominion is your
today,
God.
Your Lord.
Today, your Lord.
Today, your Lord.
Today, your Lord.
Anything,
anything
crushing my power,
crushing my power,
I stand today,
I stand
against
today.
It.
Against
in the name of Jesus.
In the name of Jesus.
Against it.
Against
in the name of Jesus.
In the name of Jesus.
Against it.
Against
I'm standing against it.
Standing
in the name of Jesus.
In the name of Jesus.
In the name of Jesus. Kila ukuta baina yangu na watu wangu, kila ukuta baina yangu na vitu vyangu, Baba, kila kilicho simama,
kilicho simama
mbele ya wana wa Israeli,
kila kilicho simama
mbele ya wana wa Israeli walipokuwa wakienda kwenye nchi yao inayotoa maziwa na asali, Bwana ulikiondoa kwa jina la Yesu. Kila kilichokaa kwenye njia yangu ya utele, kwenye njia yangu ya utele, kwa jina la Yesu, I crush it now by the power of God. I crush it now
by the power of God.
I crush it now in the name of Jesus. I crush it now in the name of Jesus. Ninakiangusha kila ukuta unaokaa baina yangu na uchumi wangu. I break it now in the name of Jesus. I break that wall in the name of Jesus. I break that wall
in the name of Jesus.
If it is the ocean, I dry that ocean in the name of Jesus. I dry that ocean
in the name of Jesus.
Kila kinachofanya watu wangu waone ni mbali kunifikia, na uondoa huo mbali, na uondoa huo mbali. I remove that distance in the name of Jesus. Every impossibility, every impossibility, I remove it now in the name of Jesus. I build a bridge, supernatural bridge. I build a way,
a way
in the sea
in the name of Jesus.
I break the wall, I break the wall
in the name of Jesus,
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 in the name of Jesus.
Wewe Bwana ulipompeleka Daudi alipokuwa porini, kwenye mapango, akimkimbia Sauli, kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu,
Bwana, kwa neno lako, kwa
kwa neno lako, hukumwacha mtumishi wako alale na njaa. Hata alipoishiwa chakula, uliziinua watu na kabila za watu kwa ajili yake. Neno lako linasema Daudi akaagiza na kuwatuma watu kwa Nabali, hata alipokataa akainuka mke wake. Ee Bwana, sehemu yoyote niliyopeleka barua yangu, sehemu yoyote niliyopitch proposal yangu, kwa jina la Yesu, hata akiinuka mtu mpumbavu kama Nabali akikataa, utamuinua Abigaili, utamuinua Abigaili kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Favor shall come, shall come, shall come, shall come, shall come, shall come in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. Ee Bwana, sawa sawa na neno lako, wakati wa Esther, wakati wa Esther alipoomba siku tatu, akamwalika mfalme kwenye meza ya chakula, alipoondoka mfalme akulala. Ee Bwana, kwa jina la Yesu, watu wote ambao nimeshakaa nao mezani hawatalala, hawatalala, hawatalala. Upako wako unawasumbua, mpaka wanipe fedha. Upako wako unawasumbua, kila aliyeona biashara yangu hatalala, hatalala, kwa jina la Yesu. Upako wako unawasumbua, hawatalala, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hata kama wameondoka, watarudi kesho yake, watarudi kesho yake. Sitaweka bidhaa dukani na watu wakaiangalia na wakaipita, kwa jina la Yesu. Sitafanya kazi na watu wakaangalia wakaipita, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Neno lako linasema Bwana akampa, Bwana akampa upendeleo mbele ya Wamisri, akawapa watoto wako upendeleo mbele ya Wamisri. Weka upendeleo kwenye cheti changu, weka upendeleo kwenye proposal yangu, weka upendeleo kwenye ajenda yangu, weka upendeleo, weka upendeleo kwenye wazo langu likienda mbele yao, hao walio na fedha, kwa jina la Yesu. Weka upendeleo, nifanye mimi ya Bwana kuwa priority. Wakiawaza makampuni ya kufanya nayo kazi, waza kampuni langu kuwa priority. Wakiwaza biashara ya kufanya nayo kazi, waza biashara yangu, fanya biashara yangu iwe priority, kwa jina la Yesu. Wakiwaza watu wa kufanya nao kazi, wa kuwapa tenda, fanya jina langu liwe priority yao, kwa jina la Yesu. Pako wako ewe Bwana ukawasumbue, kwa jina la Yesu ukawasumbue. Tangu zamani ewe Bwana umetuonyesha kwenye neno lako, wafalme wa watu wa mataifa ndio wenye vitu, na watoto wako ni wageni, kama ambavyo ewe Bwana umesema sisi ni wageni kwenye uso wa nchi hii, na wafalme walio wapagani wasio wafalme huu ndio wenye vitu. Sasa ewe Bwana, kama ilivyokuwa kwa watoto wako, kwa Shadrach, Meshach na Abednego, uliwapa ubora mbele yao. Kila wakati ewe Bwana tutakapotajwa mbele yao, mambo yetu atakapotajwa mbele yao, tufanye sisi ewe Bwana kuwa na upendeleo, kwa jina la Yesu, kuwa na upendeleo. Nifanye mimi ewe Bwana kuwa na upendeleo mbele yao, kwa jina la Yesu, mbele yao, kwa jina la Yesu. Kana barakata
rabagada barade basoto rebagaza kata barabatote lebelega basoto sokedina rabagada gaza gada bateto rebagaza nosta gada bali rabagaza gada bana lena bana sabia ko kama bana ko le kapaga bana sonia la tena barabato rabagoto gese rebagaza gesto kedina lena bana taka sokete tete rabagada nosta e prada bali seketa bana rabagoto matalupe tete rabagaza gada la Rabba Zagadina, 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 Rabba
Yes, in the name of Jesus,
in the name of
I
Jesus,
take dominion
over money.
I take dominion
over money.
In the name of Jesus,
I take dominion.
I shall rule it.
I shall rule it.
I shall rule it.
In the name of Jesus,
I shall rule it.
In the name of Jesus,
I take dominion
over finances.
I take dominion
in the name of Jesus
by the power of God.
By the power of
Jehovah.
Nguvu
yako ndio imeumba kila kitu.
Nakataa
kukataliwa na vile ulivyo viumba
kwa nguvu
yako. Because your power works in me. Today I command money to respond.
I command
money to respond.
I command
people to respond in the name of Jesus.
In the name of Jesus.
They respond.
Yes, they respond.
Yes, they respond.
Yes, they respond.
In the name of Jesus.
It is responding.
It is responding.
Nikiweka biashara yangu
mtani
itaitika.
Nikiweka kazi yangu
itaitika.
Nikipitch biashara yangu,
nikipitch
proposal yangu
itaitika.
Nikiweka wazo langu
itaitika.
Nikimwalika mtu
kwenye biashara
yangu
ataitika.
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 Hata kama hawana
watatafuta
wataniletea
kwa jina la
Yesu.
Maana umesema
wasio haki
watatafuta
tafuta
na kututatuta
kwa ajili ya wenye
haki.
I command them to respond
in the name of Jesus.
Nafsi zao
zinaniitikia,
mioyo yao inaniitikia.
Kila mmoja
atakaye kutana
na kipeperushi
changu
na tangazo langu
na habari
yangu
ataniitikia,
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 ataniitikia.
Sinyamaze mwana wa Mungu, ataniitikia
kwa jina la Yesu.
Ataniitikia
kwa jina la Yesu.
Ataniitikia.
Wewe
uliyeumba
kila kitu
kwa maneno,
na mimi saa hii
naziumba
njia,
naziumba
njia
za fedha kunijia,
naziumba
njia
za watu wema
kunijia,
naziumba
njia
kwa jina la Yesu,
naziumba
njia
kwa jina la Yesu.
I create
possibility
ya mimi kukutana
nao
kwa jina la Yesu.
Wale ambao
inaonekana ni ngumu
kupata
appointment zao,
I pray now
in the name of Jesus,
the
door is open.
The door is open.
I command that door
to open for me.
I command that door
to open for me.
I command that
door
to open for me.
They are responding.
They are responding.
Kila nilikopeleka barua yangu,
kila nilikopeleka
jina langu,
right now,
I speak in the name of Jesus.
They are responding.
They are responding.
They are responding.
Positive response.
Positive response.
Positive response.
Napokea majibu chanya.
Napokea majibu chanya
kwa jina la Yesu.
Napokea majibu chanya
kwa jina la Yesu.
Napokea majibu chanya
kwa jina la Yesu.
Toto baraka
kaya.
Satele barate.
Sakoto
la barate.
Unaponiletea
fedha kwa ajili ya kazi yako katika jina la Yesu,
unaleta
fedha kwa ajili yangu pia
kwa ajili ya Yesu,
kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu,
kama ilivyokuwa
kwa
wale wanawake
wake watano waliokutumikia kwa mali zao. Ndivyo ninavyoomba ewe Bwana, nijalie mimi ewe Bwana utumishi wa aina hiyo, utumishi wa aina hiyo, utumishi wa aina hiyo, kukutumikia wewe kwa mali zangu, kukutumikia wewe kwa fedha yangu, kwa sababu hiyo ewe Bwana, kwa kuwa umenipa utumishi wa kukutumikia wewe kwa mali zangu, nipe hiyo mali, nipe hiyo mali, nipe hiyo mali, nipe hiyo mali, nikutumikie nayo. Kila uliyemtuma, kila uliyemtuma, kila uliyemtuma,
kila uliyemtuma,
ulimpa upako wa utumishi wake,
wa utumishi wake,
kwa sababu yeye Bwana uliyowapa mali,
uliyowapa mali,
wakakutumikia,
wakakutumikia
kwa mali zao,
kwa mali zao,
uliwapa na upako,
uliwapa na upako
wa kupata mali,
wa kupata
kwa jina la Yesu,
kwa jina
na mimi yeye Bwana,
na mimi yeye
kwa upako wa Roho Mtakatifu,
kwa upako wa Roho
Mtakatifu,
mali inaniitikia,
fedha inaniitikia, by the anointing of the Holy Ghost, in the name of Jesus,
in the name of Jesus,
in the name of Jesus,
in the name of
in the name of Jesus,
they are responding
by the anointing of the Holy Ghost. People are responding to me
by the anointing of the Holy Ghost.
In the name of Jesus,
kwa upako wako,
Roho Mtakatifu, kwa nguvu zako,
Roho Mtakatifu.
Yesu alipokutana na mapepo, yalijua cha kufanya,
yaliondoka
aliposema wagonjwa wainuke, waliinuka kwa upako
wako,
kwa jina la Yesu, kwa sababu yeye Bwana. The same anointing, is upon me now.
Is upon me now.
I decree and declare.
I decree and declare.
By the anointing of the Holy Ghost.
By the anointing of the Holy Ghost.
Money is responding to me.
Money is responding.
People with my money.
People with my money.
Are responding now.
Are responding now.
Are responding now.
Are responding
now. Not tomorrow. Now.
Not tomorrow. Now.
Not tomorrow. Now.
Now.
Now in the name of Jesus. They're responding now.
They're responding now.
They're responding now.
They're responding now.
Ile jibu lilokuwa nasubiri. Kuhusu ile kazi.
Kuhusu ile kazi.
I get it now.
I get it now.
I get it now. In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
Angels of God.
Angels of God.
Angels of God.
Angels of God.
Disturb them.
Disturb
them.
Disturb
them.
Disturb
them.
Disturb
them. Waondolee usingizi.
Waondolee usingizi.
Waondolee usingizi.
Waondolee usingizi.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Baba.
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 Mordekai.
Mordekai.
Alifanya wema.
Alifanya wema.
Kwa mfalme.
Kwa mfalme.
Na zawadi zake.
Na zawadi zake.
Zilishikiliwa.
Zilishikiliwa.
Ni maombi ya Esther.
Ni maombi ya Esther.
Ya siku tatu.
Ya siku tatu.
Yaliyosababisha.
Yaliyosababisha.
Wema aliyofanya.
Wema aliyofanya.
Uweze kulipwa.
Uweze kulipwa.
Baba kwa jina la Yesu.
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 Baba kwa jina.
Kumbe inawezekana.
Kumbe inawezekana.
Kitu chako kikashikiliwa.
Kitu chako kikashikiliwa.
Kitu chako kikashikiliwa.
Kitu chako kikashikiliwa.
Baba ninaomba kwa jina la Yesu.
Baba ninaomba kwa jina.
Cha kwangu chochote.
Kwangu chochote.
Wema wangu wowote.
Wema wangu wowote.
Mbegu yangu yoyote.
Mbegu yangu yoyote.
Niliyopanda.
Niliyopanda.
Kama ambavyo.
Kama ambavyo.
Mordekai alipanda mbegu yake.
Mordekai alipanda mbegu.
Kwa kumuokoa mfalme.
Kwa kumuokoa mfalme.
Asiuawe.
Asiuawe.
Nami ye Bwana.
Nami ye Bwana.
Ziko nyakati.
Ziko nyakati.
Nimepanda mbegu yangu.
Nimepanda mbegu yangu.
Mbegu ya wema.
Mbegu ya wema.
Mbegu ya msaada.
Mbegu ya msaada.
Mbegu ya sadaka.
Mbegu ya sadaka.
Mbegu ya utumishi.
Mbegu ya utumishi.
Kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu.
Kwa kuwa wewe ndiwe mfalme.
Kwa kuwa wewe ndiwe mfalme.
Baba kwa jina la Yesu.
Baba kwa jina.
Pasikuchwe.
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 Reward my seed.
Reward my seed.
Reward my seed.
Reward my seed.
In the name of Jesus.
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 Reward my seed.
Reward my seed.
In the name of Jesus.
In the name of Jesus.
Kalo sonda rabakizis.
Nduze pati.
Shatele bakuske. Bari ya basike.
Tumbe pita.
Riba no selibekete.
Riba tazute.
Usinyamaze kimya.
Tumbe pia.
Riba. Neno linasema.
Riba mangonze.
Mordekai.
Mashaka.
Alijitoa kwa mfalme. Lakini zawadi zake zilishikiliwa. Adui yake alitaka kumuua. It was the prayer that changed everything. Cha kwako chochote mahali popote kinaachiliwa, 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 kinaachiliwa.
Rebazata, 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 rebaz
Sema e Bwana, ingekuwa haiwezekani,
ingekuwa haiwezekani,
usingesema,
singesema,
ulisema kwa Isaya,
ulisema kwa Isaya,
mtumishi wako,
mtumishi wako,
ukanena,
ukanena
kwa unabii wa Isaya,
kwa unabii wa Isaya,
ukasema malango yako,
ukasema malango yako
yatakuwa wazi daima,
yatakuwa wazi daima,
hayatafungwa mchana,
hayatafungwa mchana,
wala hayatafungwa usiku,
wala hayatafungwa usiku,
ili mataifa,
ili mataifa
wapate kukuletea,
wapate kukuletea
utajiri,
utajiri,
kwa sababu yeye Bwana,
kwa sababu yeye Bwana,
kila mlango wangu,
kila mlango wangu,
kwa namna yoyote ile,
kwa namna yoyote,
kama uliwahi kufungwa,
kama uliwahi kufungwa,
I open it now,
I open it now,
I actually break it,
I actually break it,
breaking that door,
breaking that door,
I am breaking that door,
I am breaking that door,
kwa jina la Yesu,
kwa jina la
malaika waswage,
malaika
walete watu,
walete watu,
yoyote mwenye utajiri wangu,
yoyote mwenye utajiri wangu,
kwa jina la Yesu,
kwa jina la,
ninamuita sasa,
ninamuita sasa,
ninamuita sasa,
ninamuita sasa,
mwenye fursa yangu,
mwenye fursa yangu,
mwenye kazi yangu,
mwenye kazi yangu,
mwenye opportunity yangu,
mwenye opportunity yangu,
mwenye ofisi yangu,
mwenye ofisi yangu,
I call them now,
I call them now,
I call them now,
I call them
by their name,
by their name,
I call them now,
I call them now,
kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu,
Bwana,
Bwana,
ulipotaka,
ulipotaka
wakumuombea,
wakumuombea
Sauli,
Sauli,
ulimfuata Anania,
ulipata,
ukamwambia Anania,
ukamwambia
nenda pa kwenye nyumba ya Simeoni,
yuko
Sauli anaomba,
yuko Sauli anaomba,
Bwana, kwa jina la Yesu,
Bwana, kwa jina la Yesu,
malaika wako,
malaika wako,
tuma malaika wako,
tuma malaika,
tuma malaika wako,
tuma malaika,
wakanitambulisha,
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 malaika wako,
malaika wako,
wewe mwenyewe,
wewe mwenyewe
ulimtambulisha Sauli,
ulimtambulisha Sauli,
kwa Anania,
kwa Anania,
aliyekuwa mtaki,
aliyekuwa mtaki,
aliyekuwa mtaki,
aliyekuwa mtaki,
lakini ukamwambia,
lakini ukamwambia,
nenda kwa kuwa mimi nimemtuma, baba, kwa jina la Yesu,
baba, kwa jina,
baba, kwa jina la Yesu,
baba, kwa jina,
tambulisha jina langu,
tambulisha jina,
nitambulisha jina langu,
tambulisha jina
into the corporate world,
into the corporate world,
in the name of Jesus,
in the name of Jesus,
introduce my name,
introduce my name
into the corporate world,
into the corporate world,
wanione mwenzao,
wanione mwenzao,
waone ndio naye wanamtaka, waseme wanamtaka,
waseme wanamtaka,
kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu,
introduce me, O Lord,
introduce me
into the corporate world,
into the corporate world,
introduce me, O Lord,
introduce me, O Lord,
into the marketplace,
introduce me,
O Lord,
introduce me, O Lord,
in the marketplace,
introduce my name, introduce
my name, mimi ni mgeni kwenye ile soko,
introduce me,
O Lord,
introduce me, O Lord,
Daudi akasema,
Daudi akasema,
nifundishe Bwana,
nifundishe Bwana
namna ya kwenda,
namna ya kwenda
kwenye njia hii,
kwenye njia hii,
maana mimi ni mgeni,
maana mimi ni mgeni,
maana mimi ni mgeni,
eh Bwana,
eh Bwana,
kwa sababu hiyo,
kwa sababu hiyo,
kwenye soko hili,
kwenye soko hili,
mimi ni mgeni, eh Bwana,
introduce me, O Lord,
introduce me, O Lord,
in the name of Jesus,
introduce me, O Lord,
karabasonda kaya, introduce me by your power, satore bakata, introduce me by your power, take my name there, take my name in the house, introduce me, O Lord, rakadoko sotoma, ribo sokoto, rakateke baya pa, wako malini ya kwenye mji wanaojulikana kuliko mimi, introduce me, O Lord, in the company of the great, introduce me, O Lord, in the company of the great men, introduce me, O Lord, in the name of Jesus, kwenye kusanyiko la wanaoheshimiwa sana kwenye nchi hii, introduce my name,
introduce my name,
introduce my name, neno lako linasema sawa sawa na unabii wa Hana kwenye kitabu cha Samueli sura ile ya kwanza, sura ile ya pili, Samueli wa kwanza,
Samueli wa kwanza
anasema
Bwana
huisha,
Bwana huisha,
Bwana huua,
Bwana huua,
Bwana ufukarisha,
Bwana ufukarisha,
Bwana utajirisha,
Bwana utajirisha,
kwa sababu yeye Bwana,
kwa sababu yeye
wewe ndio unatajirisha, tena umesema kwenye neno lako unao utajiri,
unao utajiri,
mkono wako wa kushoto na wingi wa siku,
na wingi wa
mkono wako wa kuume, kwa jina la Yesu,
kwa jina la Yesu,
kwa sababu yeye Bwana,
kwa sababu yeye
wewe utajirisha,
wewe utajirisha,
increase my life,
increase my life,
increase my territory,
increase my territory,
kama alivyoomba ya Yabesi,
kama alivyoomba
akasema yumkini yeye Bwana, ukaiongeza hozi yangu na kunibariki kweli,
kunibariki kweli,
O Lord,
O Lord,
I pray tonight,
I pray tonight,
increase my heart,
increase my horizon,
increase my horizon,
increase my territory,
increase my reach,
increase my reach,
in the name of Jesus,
in the name
wanaonijua ni wachache, kwa sababu hiyo seko yangu ni ndogo. Wanaonijua ni wachache, kwa sababu hiyo client wangu ni wachache. Eh Bwana, enlarge my cause, enlarge my name, introduce my territory, introduce my name, introduce my name, katika jina la Yesu. Peleka jina langu huko, peleka jina langu huko kwa jina la Yesu. Kora bias raka taka bias riba malaka dalla basete kida basa peteli kasasi kaba na sofia niketa liniga raka kora barete bele sodia kina bonande o prakasha bada banana yese keteli bana kaka na bede kora baradi yendo sofia nemena bede kora bade hace o prakata pa o prakata pa bele korida ba yendo no mosti abranda tize bele kadata era bashiga de bele kotopo bana kota bala yenda barakada yeso kotolomo makata riba bele karabadi yendo mokagama yanuse letela baraske de eshe ebrida adama ibrata teregi abrakishki abrada nado bele kotaka bele nosuke mana kokari bara korite bara kokasko bele koraba brito damate bele kokotoya bana katapa bele korabari lezeke tepe kaza baraka bele korobo shekete sema rinatangaza
rinatangaza
kafa wananijua
kafa wananijua.
I just want to know, are these prayer meaningful to you?
Yes.
Are they meaningful?
Yes.
Imagine if Esther and Mordecai didn't pray. So it means agenda ya mfalme. Unakumbuka mfalme alivyoamka akasemaje? Si unakumbuka kulala usiku kucha? Unakumbuka ule usiku wakati anasumbuka kulala alisemaje? Alisema hivi: kuna mtu yoyote ambaye naweza nikamtendea mema? So it means rohoni mwake alikuwa anasikia kuna mtu anataka kumtendea mema. Anajiuliza nani huyu? Nani? Mwae kufika unakutana na mtu afanya hivi, kwa jiuliza nani anatakiwa kumuona leo? Kumbe ni wewe bwana, wewe ndio ulikuwa nakutafuta. It shall be so for you.
Amen.
Please say loud as amen.
Amen.
You know these amen, these confirm things.
Amen.
I don't want you to receive kama mtu kwamba emotionally kiroro tu. That's why I'm communicating the word with you slowly and steady, so that you understand. When you say amen from the place of your understanding.
Yes.
When God spoke to Abraham a spiritual word, ya kwamba atapata mtoto, he brought him out to show him physically so that he may see the picture. So I'm trying to preach the word in a picture form so that you can believe. I really thank God that you showed up today.
Amen.
Because imagine here, minimum number 3,000 paka kule nje. Now imagine here 3,000 people saying amen to this. Imagine how many people we raising financially. Financial dominion is yours.
Amen.
Of that kind, angels will move around and bring to you.
Amen.
I bet you didn't know how we are going to do it. Angels bring to me.
Amen.
Of this kind.
Of this kind.
Now, ni vile sio sheria ya nchi. Lakini mfano unataka kitu kukitawala, Biblia inasema kila utakapokanyaga nimekupa. Sio kwenye nchi nyingine,
people are putting it and not under their shoes. So if you take out my shoes now, down there, it's a knot. Money will never rule me. It's under my feet. I normally put dollars. I don't put tishling. Tishling sheria ya nchi nimekataza. Siweke hela chini. So I have a 100 USD under my shoe. I mean under my sole of shoe. Kila utakapokanyaga nimekupa.
Yes.
Yeye aliambiwa nchi mimi nakanyaga hela. Alafu anasemaje? Nitamweka adui yako chini ya miguu yako. Hela kwa wengine ni adui. To me, under my feet. Never go into any interview or any meeting deal without the money under your shoe. This deal is closed. Talking to you while I rule money. I'm not desperate over money.
Yes.
It's under my feet.
Yes.
I'm not desperate over it. Na hii tabia ya kuikunja hela kuifinyigila hivi. You are disrespecting money. Wewe mtu akikudisrespect unamweka mbali. Treat money nice.
Yes.
You only put it under your feet because you want to tell it. You are communicating to it. You are never here. I want to ask you a question today. Yes. Did I mount to expectation? Yes. No, no, no. Let me hear men in the house. Did I reach to expectation of the day? Yes. I'm talking to men in the house. Did I reach to expectation?
Yes.
Or financial dominion?
Yes, sir.
Are you going to rule over money, guys?
Yes.
Thank you. Sisi, my brothers, wanaume wa hii nyumba, we will never beg for money.
Yes. Amen.
My brothers,
yes.
Wanaume wa huduma hii,
yes.
We will never be poor.
Amen.
Mungu atatuinua kwenye viti vya maamuzi vya nchi.
Amen.
Did you hear when I said introduce me into the corporate world?
Yes.
God is going to introduce you.
Amen.
Aliyemu introduce Yusufu kwa Farao ni nani? In the end of the day is God. Aliyemu introduce Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego ni nani? God is the one who Aliyemu introduce David kwenye ikulu ya Sauli ni nani? God never sent, I mean David never sent his CV. Brothers.
Yes, sir.
Listen to me my brothers.
Yes.
Sisi hatutakuwa wanyonge.
Amen.
Sisi hatutakuwa wanaume dhaifu.
Amen.
We shall be men with scepters.
Amen.
Men with financial power.
Amen.
Sisi tutamtumikia Mungu na fedha zetu kwa furaha.
Amen.
Hatutazuia wake zetu wasimtumikie Mungu na mali zao. Kwa kuwa sisi tutakuwa wa kwanza kumfanyia Mungu vitu vikubwa.
Amen.
I was surprised when I heard that my wife is buying a land somewhere just to build a church. I didn't know. I was surprised. Actually, yule mzee huko alinipigia mimi simu kunishukuru. Your wife is building a church for us. I was like, okay. You know why I didn't bother?
in my account sijaibiwa, in my money sijaibiwa. So you know what she's using? Her own money.
Yes.
Nikukumbushe tu eneo letu la kanisa, we're still working out to make sure we get the money, but kuna sources of fedha tulizonazo sisi za kwetu. We are sowing seeds because we are telling God, we are telling God in every way hatutakwama. My sisters, Mungu akupe hela yako nyingi kiasi kwamba una uwezo wa kutoa kwenye pochi yako. Huyo mkaka wa watu asija akasema unachukua hela zangu unatumia, unamwambia look, this is your portfolio, your money is here. Biblia inasema wanawake watano walimtumikia Yesu kwa mali zao. Imagine lihuduma lote la Yesu lile lilibebwa na wanawake watano. Nikukumbushe kitu. Yesu alikuwa anatembelea boti. Amen. So the women bought the boat. Money will never be a prayer point to you. Brothers and sisters, money will never be a prayer point to you. From today, say from today. Mungu sitakuja kwako.
Mungu sitakuja kwako.
Na agenda ya shida ya fedha tena.
Agenda ya shida ya fedha tena.
Money will never be in the list of my prayer point.
Money will never be in the list of my prayer point.
Because I have financial dominion. Who is having financial dominion here? Who has financial dominion here? Ah! Hongera wewe ambaye bado hujafungua duka. Ambaye bado hujafungua frame yako. Ambaye bado hujafungua shop lako. Nina mbinu mpya ya kukupa. Ile umefungua tu. Yaani kabla hajaingia mteja yoyote. Nimwambia cheche hiyo. Lala wewe ndani. Kaa wewe umo ndani, isemeshe. Hautakuwa na kazi ya kuja hapa. Humu ndani patakuwa ni sehemu yako. Wewe hautanisumbua. Yaani nitapata nafasi ya kulipa watu kazi. Nitawalipa wateja.
Yes.
Mzigo humu ndani hautapungua.
Yes.
Na wateja hawatapungua. Yaani fanya vurugu zote, ongea nayo.
Yes.
Usiku kucha mpaka kuna kuchwa.
Amen.
Ukisikia usingizi unalala unaamka, unalala unaamka.
Yes.
Mpaka asubuhi.
Amen.
Hiyo ni wewe unawaambia marafiki zako hayo maneno. Mimi money will never be my prayer point. Anakwambia mwanangu una hela, anambia yeah, yeah, God has blessed me. Way back. Hallelujah.
Amen.
You are blessed. See you tomorrow. I love you guys.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno hayo yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka to reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp, na Mungu atakubariki sana.